Yeah,
Guru.
Yeah,
who is it be?
Remember where you come from. Zambia Music Published, don't see old.
Kanyura ni kanyura.
Nilipa mtuondo.
Who is it be? Yeah,
who is be a gacho?
Katikulizinga ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizinga sini mafuno mbera ni ya exi. Ninazonda na area ya kala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda. Katikulizina ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizina sini mafuno mbera ni ya exi. Ninazonda na area ya kala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda.
Last time nina pesana na exi. Exi, antumila mateksi. Magelo vani pasa green light ni akaledi. Chinja topi kosa kamba pari exi. You have going ukwa ula kamula ile. Nafona eka na fionse na kula ile. Apa nina chinja nina nkala mtu wina. Ivi vama lavu ni wambiri vama lila. Magelo vayo papo mimba kuchila matenda. You broke my heart, woke mami monga yende. Uyu mutima unautwera muka vende. Chimani wawa unanisia muka sembe. Kwene unaenda vana kuna mavichani, watakendani wana kutisa vichani. Nizi wa ukangi wa kubiriva. Wana kuwa shanga soko kuyuniliva.
Katikulizina ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizina sini mafuno mbera ni ya exi. Ninazonda na area ya nkala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda. Katikulizina ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizina sini mafuno mbera ni ya exi.
Nilipa mtuondo.
Ninazonda na area ya kala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda.
My name's Yama X. I think wapaki samonga mamak X. Too many deaths, nivela munga calendar. Tima ndiva na panya niso wana pomenda. I dribbled my cash bro, elevated my hustle. Mandi mtuma mafona, dinangala wakaso. Dear X, calm down here, let go chabi. You're too grown for the game, manje kuliwe na Mbappe. To be honest, sini zonda my ex. In fact, nika mvela zina yake, ni machita na relax. Maybe eva nga zonde ine, cause I got racks. I even laugh at my choices, my eyes had wax. Anyway, iyo ni story for another day. I pray kwe mulili uko mungala koche. Ine nili happy na madam kumangala nde. Maybe if I stayed sembe nangala wanjala
te. Katikulizina ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizina sini mafuno mbera ni ya exi. Ninazonda na area ya nkala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda. Katikulizina ya mene ni mazonda ni ya exi. Katikulizina sini mafuno mbera ni ya exi. Ninazonda na area ya nkala. Ninazonda na chechi ya pempera. Ninazonda na kala ya konda. Ine nizonda exi.
Shout out based on creation or limitation by the Cibo Production, the beat maker. Yeah, that.
Remember where you come from. Zambian Music Published, .co.